CKMusicCommerce.com.
Ano na chongo, benku.
This one got you.
We bawo meba fishiki.
Let's go get him. Valizi, watea matu wamfela koche. Munga wenzo dola lelo wamfela koche. Valizi, watea matu wamfela koche. Vaya shopo na karejo so wamfela koche. Valizi, watea matu wamfela koche. Munga wenzo dola lelo wamfela koche. Valizi, watea matu wamfela koche. Vaya shopo na karejo so wamfela koche.
Valizi manini, bashepa wa queen. Ifetika tropa sima blower full of wind. Sunga peshane naine na sheti ya matindi. Kunikonga mosaka kwela mchilindi. But sima ningi, bache baba queen. Ifetika tropa sima blower full of wind. Sunga peshane naine na sheti ya matindi. Kunikonga mosaka kwela mchilindi.
Valichete, olindira kutini wa shete. Nimvekela pampangwe ngaru piri mukatete. Very down gatini chidiza so ni wantete. Wanasila weve lionse wakamba shikwete. Swamvela bata sekula matu mebali def. 187 bucks ini kamba pa chef. Sunga lemba application monga pola kuliberef. Very funny vipu tukubosa monga ni tef. Ama break ya mafana ni fake. Atamba shrek nona break. Nitende muka back. Give me a back. You respect. Takula no hate. Never forget. Monga ni drink. Ghost brand the best. We all set. Sini vela kupia ya napa kama fan. Sini onapo gaipa group panu pali nan. Monga wakuroma but you wait vela kangan. Ni wa sheta no wa shoka same time monga ni ban. Hazardous monga viper. Rinse nga screen wiper. Wavela chemukati wavisunga monga diaper. Wapipuka ni paper ni wayasha one lighter. Sinili ugly but kuma vest ni naipa.
Valizi, watea matu wamfela koche. Monga wenzo dola lelo wamfela koche. Valizi, watea matu wamfela koche. Vaya shopo na karejo so wamfela koche. Valizi, watea matu wamfela koche. Monga wenzo dola lelo wamfela koche. Valizi, watea matu wamfela koche. Vaya shopo na karejo so wamfela koche.
Valizi manini, bashepa wa queen. Ifetika tropa sima blower full of wind. Sunga peshane naine na sheti ya matindi. Kunikonga mosaka kwela mchilindi. Valizima ningi, bashepa wa queen. Ifetika tropa sima blower full of wind. Sunga peshane naine na sheti ya matindi. Kunikonga mosaka kwela mchilindi. Osasikene samu vene usakangiwa kuchoka. Vintuvoka mbisa na wasangapo kuponoka. Zionele mopiti samu kongoloka. Ngati umas pompa ino time pompoloka. Yashakari mba faka matu mudi base. Tisema tamanga but it's steady mo race. Flow yanga niyotu wala kaitane nesi. The sky is the limit niye minga nyenyezi. Tawa itambika mushi, sininga tushi. Ninunkila masagali bwela uninushi. At this level nangu ni heta sanga shushi. Kunifundula ni mulilo chenga pushi. Kutala mwenzo titerera noti na watezi. Panona chongo vanga pange mata kesi. I can take you to a darker place. I run social media same maka. Sini shota mutu mangani mumahutu. Mababa man pogela bantu mayupu. Kwa sala galufu mwapana kula mutu. Ziba ni hit panona chongo pa huku.
Valizi, watea matu wamfela koche. Munga wenzo dola lelo wamfela koche. Valizi, watea matu wamfela koche. Vaya shopo na karejo so wamfela koche. Valizi, watea matu wamfela koche. Munga wenzo dola lelo wamfela koche. Valizi, watea matu wamfela koche. Vaya shopo na karejo so wamfela koche.
Bali, zima ningi, bashepa wa queen. Ifetika tropa sima blower full of wind. Sunga peshane naine na sheti ya matindi. Kunikonga mosaka kwela mchilindi. Bali, zima ningi, bashepa wa queen. Ifetika tropa sima blower full of wind. Sunga peshane naine na sheti ya matindi. Kunikonga mosaka kwela mchilindi.
Haha, hey, managers Joachim, Prophet Jeremiah, Dasson Takasia, it's X4 in the building, Ice Records for Life.